Studio Kalangu kettiniɗo yamde joyi mintaji sappo e jewani ko ƴaɓɓori kibaruji ma e fulfulde ko min Omar Hamma janganta. E nder kibaruji meɗen ni en kala nde woni lawal ɗiɗaɓal ko kiite ardiɓe pelle jinganoɓe ɓiɓɓe leydi nanganoɓe ɗo endan tati lewru jiye kasu yasin faɓɓintina ɗum du on nanan ko saabi faɓɓintinongol nder kibaruji meɗen. Non ni mbiya hannden do hemre nimɓe jeegon kan en woni ko heɓta ujunaji sappo nder lewru diina nden ko latino nimɓe capanɗe jeegon e jeegon hetta do hemre ujunaji sappo ɗin ɗum woni fadde laabi ndenaguno deke ko sarusi kawjiɗo hano ɗum woni etol ndenagu wiiri on nanan ɗum nder kibaruji ma. Non ni yewtere meɗen pindino lerno bowirnoɗen altine fu haltana do sariyaji hande ni on nanan ko biyeteɗo Maimuna Goze haali dow filla yennugol e salade ɗowtanade ko woni dowma. Kodi jam hirtiyama yerno kalirannomi e nder koye kibaruji meɗen suudu noddi tagol sariyaji ndu ñamey ɗum woni soƴƴiti hannden subaka o kiite ardiɓe pelle jinganoɓe ɓiɓɓe leydi nanganoɓe tati lewru jiye kasu yasin ɗum du gam wadde mburtaki ko wala e lawol o kiite du sappo e go lewru mars horra tono arzika goto o wi ko saabi ɗum woni hano laabi kanɗi tokke ko sariya on waɗe kanƴi gon tokkaka. Nani ko wi Nafisa Adam Sirfo.
Filla noddude mairie wara nder kiite ɗe waɗa gam mairie kan wadde jukkolgol e kaden du gaddol maître Lirwan yeeso suudu kiite dum nder filla kiite tawaɗen denne mo jungo mum tawa nder mum fuu no hani wi'e waddama darnama ɗum du woni ko waɗaka se kiite ɗen paɓɓina jaara sappo e go lewru mars hitan du 2019. Miɗo miila du ko ɗum durwanɓe gara ñande mum ko watta kiite ɗen gaɗi koni waɗi minen ƴami kelol kiite ɗen miɗen giɗi du tawi wi'e ɗe aditama gonga on wurtake.
Nani burtaki kikawrital pelle jinganoɓe ɓiɓɓe leydi ɓe zender annino no gaɗan alal garangol faɓɓintinama ɗum du ko saabi ɗum woni narral keɓagal caka maɓɓe hewreɓe ardiɓe ton ɓe région ɓe yeru no Yahaya Badamasi ardiɗo kawrital pelle ɗen mo zender wi Moustapha Mamman Sani.
Nous avons un projet.
Min kire keno waɗude yaadu mettal ɓerne du amma ɗum waɗi ɗum fotodiri e garki sekujo mawɗo gom andaɗo sanne nder duniyaru ɗo nder région Zender amma gam doggude lural waɗi min paɓɓini yaadu metta ɓerne du maire e ardiɓe policier ɓe ƴami ndeno heɓo min paɓɓina du minen du min jaaɓi min jaari gaɗol mayru alal sappo e jeɗɗi lewru février mo Allah yaari.
Nonni syndicat janguinoɓe mawɓe ɓe université ndesi talkuru murtere ko balɗe tati nanguda ñalade hande ndu ɓe janguinoɓe e syndicat muɗum ƴamtana e hooreɓe ardiɓe ɓen ɗum woni koƴƴitaki cuɓaki mawɗo janguirde université de maradion e fa hande ceede maɓɓe koɓe ballititte kettine Nabala Adere secrétaire bureau maɓɓe ko wi Tarnan Fouday Ahmed.
La première chose c'est la poursuite.
Arande ni komin ɓuri hiɗude woni cuɓaki puɗɗaki tan du 2018 kin yare yeso ɗo nder université mo maraɗi den ɗiɗaɓel mum woni min joɓe ceede safare amin ceede piyol ɗereji wurtina ceede ƴewtinaki jande e golle woɓɓe ceede taykaki illa hitande du 2017 ɗereji ɗin fuu moƴƴina kondita fa woɗi amma fa warde hannden ceede ɗen keɓaki min ƴami min gatti dane kile kewɗe ko watta ɗe keɓake amma mere ɗum du waɗi komin bi'i min kokki balɗe tati ɗe gam gomnati ƴewtino dara heɓa mosala amin nde ni balɗe tati ɗe jawti fa wala komin bi'a to sai min nata murtere yaade yeeso min darna golle
amin.
Noni anden subako woni ko sukaɓe jangoɓe lycée technique mo o Dankasawa maradi ana to janguete golle ekkintine ɗon noni mbuli pineje dambugal l'école muɗen ɗum du e hollude ko ɗum heƴaniɓe bakoɓe ndesino talkuru kulle koɓe jamti ko hunde fuu woni ɓe mbiyaka dow majum. Nani ko secrétaire committee sukaɓe jangoɓe ɓe wi Mohamed Maman wakkati noddunoma e callal
lokol jande mum hikka min gadu dum nino amma wala kaye goto mum min kokka ar ko nyaami amin min yami nyamdu amin mujjine cuudi to min balato tondu de gonga kana cuudi to bi adama natta fukko cede de min kokkete e cede lore kan en du min bayri hebude dum kala suuji to jodo janga kejereemi misali jangobe jande gom kala su goto kawra e nata burto kokka beto tawidu ir jangirde amin de hana wi e tawre irsa dormaji
nani e dolawol gotongol bandimi o muyi nana ko to woni to kawjido dum woni lycée on hano mawdo lycée on nonni hande subana o de o muyay notade kanyum waddi ko sukabe jangobe tato nangama no e der jungo policeji Abdel Fattah Al Sisi dum woni lamido leydi Egypte o woni e lawangal horejo dental leydi Afrika kanko lomti Paul Kagame mo leydi Rwanda kenga non woni ko dum wadi to hawrinde chapande tatabere e didi wande tenda Addis Abeba chagal hitande ko ardino feddende yeru no journal Jeune Afrique on wiri e der hala makko arano kanko ni horejo leydi Egypte o kulle tati woni ko tuugi domo dum woni arande fu yaadu yeso far nyibdiji e kambe dum woni hoytinande ya warta bibbe leydi Afrika e faware joni hebande golle sukabe ummatore wodi du o wi no hani tikken kine do filla durwidol biddam bonda ko ngo e faware joni dum woni nokkuje to konuli wadano nyibite fondite fawode nani fedde jinganore bibbe leydi ngadi taykaake mudum der lewru september dubi ujunaji didi e sappo e jeetati wittindu no ko taykaake kin mabbe du tuugido sarusi kawjido eton denagu der lewru worru on wi ko labi denagu ko jaadi der regionji tati leydi Niger di yeru no sarusi on wiri ko Musa Cangari famtini nimbe o wi hane fadde labi denagu ngono wadde der di fado endan do hembre fu chapande jego e jego hebano ujunaji sappo lewru fu ko handen do hembre sappo ta woni ko hebta ujunaji sappo din nani ko wi Habibu Garba do majjo
Next, sarusi kawjiro jewtinaki labi denaku taykaaki mum gon holliku labi cingadi gan denaku himbe adam en uutiri kippitaakiji dar nokkuje den no wodi du fa handen taykaakiji gon kolludi ko yaadu yeso hebaaki sanne non fu misali osha holliku kippitaakiji hamre la soji na e nay gadaadi andaka fu warbe wadidi habdoji laso e didi gadi chaka durobe remobe fa himbe hamre e jeddo mayi himbe la soji na e sappo e jeddo barmina himbe Emre e woronje e go'o diwta dillida kaden next oni holliko kebal himbe du buutiri gandenno do himbe hemre himbe la soy tato e jeegom goni kebobe ujune sappo der lewru fu amma hande Allah e labi cingadi di be buutiri be buuta sappo
l'état d'urgence était 66%
O minister kawjido fillande nago leydi pottudo to hawrinde ne wi dun sikkini taykaake ki fedde jinganore bibbe leydi wadikim chagal munni o holli wiide ko bako labi denago kojaadi di nonawi kala mutari nani ko wi bandirabe ambe radio america wakati yewterna duno chakamabe
On fodo micito ko dubnaade sappo joy wakati wonno holle himbe kabaano pokkina do bundugon no nangel hirse gorgon no fadde le bundu andi hunde kay fuwaa burani bonde dundu kono bibbe leydi niger kay gonno ngar dum bibbe leydi niger go en to dun saabi labi di koja on micito do kono wakati himbe dilanno difa yaaka be dilako be dilli telabe ngom dillira dundu kono micito don uddere wanno to enan boso so geji mara fa heewi bendu kono fu suka buma torno ko han himbe famane woni labi fudde min adi sey tiagal bonan di fahimi nene neka labi di feese di mbela en tilay se di jojine jokka himbe ko mum pirte anda fama dum saabi ko dum wade fama du konnon dum on kor majjum
c'est quoi sa representativité
jadda lobbal hakkunde durobe e remobe der region kan woni hore hala hottungo wadango birni gawrele region doso jeddire jabbine de ngal kawrital du no weltare e yewtere non chaka durobe be Niger e be leydi Nigeria de gandume wadi ko hore hala ka suba nani ko Hajia Fatiha Liro wi mer mo birni gawre wi Sumana Amadou wakati yewtidino mako
en fueden andi hande dallol kay demo kan wonduro duro kan woni demo leydin no faade sanne on gi duni on no don no yahano himbe no duuda no kuden kay e data buitata ko donga himbe no kani nango tira gido tira ba jonde den hebano wodiri hakkilo fukkingo wara ko min gidi ni taw ko gardo do andi fami ko bata de yehi mo hebay wari du koybe kebe be batana dum be pam ko leydi din en funo min fu ko woni wawta nyibi leydi diide bandi dum watta jungo don ga min fu kawrata non min nyiba leydi amin
nani asay bitido dum hanti latol bal hakkunde leydi e leede ko sukabe be nyottake duubi no gaydun non dum du dum temmiri du chaka leydi nay kam e ngoni ko pottoita ley nyamey alarba garo suman amadou say pamtinani be dum war
Nigeria kanyum woni hore fedde arande den endan Afrique Sud ko wondi dabo cagal ko hebi hawi Burundi waawndere en Niger gote gote Nigeria do kondam bolu e bolu har latube to endan marade himbe Senegal kay en goni ko hebi jama ko do kero latan tati be gadde fu latike hor mali wardi dabo piddi dabe gatte den endan sappo e tati lewru du endan won ko wadde alarbare warode endan do ender galle nyemey Nigeria kanyum e mali won ko fottoito Senegal kanyum Afrique Sud ko nam fottam nyande asende do kondam tatabo en nayabo endan yaate faamu en jangore mudum kebo kuppo endan faamu pelle latul bal nay deedo kadi on ko yaddo inde leede me Afrika to latul bal mango ngadol duniyaru yottaaki duubi nogay jeetal lewru me hanto sappo je lewru juin le hitande enato ete Pologne leede Niger kanyo on ko jabbiti latul bal ngol be ittama e tewtol hon kuppon enda dun ne ittol mabbe ngol waddi ko ekkito hono fedde ne enabite sumayla ciemo go wurti e gollangal enda dun do wono kabaru fedde hawjinde fil latul bal leede Niger wurtini
Nani ngata yewtere meden pindire yew no min bo wirani on altinere fu yewtere amen pindire do studio kalangu haltana na do filla hakkeji nimbe hande men kaltana na do yennugol e salade dowtanade gollo gomnanti der golle modum misali yennude jiwnde no nani ko maymuna gazibo gollo do sariyaji wi jallo maryama kenda do majju
Datol hemre la sotati e jene dewtere kite leydi haddi iri golloobe gomnati gom wakkati tawader golle en jenne na dun salo dotanaade be neddo fu yenni na sali dotanaade be der wakkati onu jukkete na udgoje may muna gazibo gam famtinde himbe
il existe une catégorie d'agent gomnati gom be wakkati tawader golle mu en de on jennibe na on bi on jaba kabe bi idun wayi wadi udde don kaso misali policebe kitotobe donyebe greffier walirobe zuzu wada golle mu ir gollobe be fu no limte der be de ni neddo yenni dun en na wi jabaay ko be bi sey be gada neddo nyaama kaso na jukke yoba cede ujune didi fa ujune lasu gacce bi aade dedum sey ni wakkati joomun tawa der golle mu den tan neddo wayi fiire sawru majje amma to neddo fotti juuju luumu na gere de yenni neddo neddo no wayi yottito neddo wada e gacce fu misari del polisi na gendarme tawi neddo der bar na to nyaami on fudido on bibbe leedi warbe hunta ha juju mu e gan geddi nati chaka modo fa dum metti wala ko be bayi wadima amma misali juju wakati woni no hitono neddo de neddo yenimu o mo wayi wakati munda o sardana neddo o taja kite neddo de o wada neddo udde no na jukke no sey o wada o mo wayi uddi neddo fa dubi jeddidi kasu
jusqu'a 7 ans de prison
to gollobe gomnati be biuda be de jennama der golle mu dum e labi kite leedi bii jennudo on wadi
l'emprisonnement
gollobe gomnati de neddo yenidu na jabaay wada golle mu neddo no wayi udde kaso lebbi didi tati fa dubi didi gam majju kaden de neddo janci kite den idun wada neddo udde gam janci kite makko no wodi ko kaabe lawol janca kite kambe woni jangobe tay ko tobe mawbe ko kobe habaru e cuudi mu en ganno gidi kokka habaru himbe kettino tan de janci kambe e cuudi mabbe lawol doggando mabbe fa handen dun polisi gendarme kito todo doñi de nauter ke labi golle mu wadani goddo gacce to lawol laamu leydi wi'i kambe du e piye sawru gacce mabbe jomu golle mu no paddete wakkati na itte golle nano wado du udde denne bi leydi fu no hani anda ko no tilsi o tanu ir gollobe gomnati be wakkati be tawa der golle ma
don lor doit le respect c'est clair
dawanto kibaruji mede fulfulde tili en jettal sumana amadu ali nyali firtambe di e dengal fulfulde joni wala fu ko mbami sanam wi'a asumana shina waddata ko dengal hausan kore yamde joyi e min taji chapande tati kirten to janhirti Watu jota kale mwe studio kalam
gam martu de kumpa ko wadi den leydi Niger
nyande fu jamde jeegom e mintaji sappo e joyi
studio kalangu yaadu leydi Niger
hilinge yaha gades
tawa fa ya hamaradi e zendel
ketine studio kalangu do radio mono
studio kalangu yaadu leydi Niger